Izikronike zokuqala isahluko 28 verse 1. UDavide wabutha zonke izikhulu zakwaIsrayeli, izikhulu zezizwe nezinduna zezigaba ezazikhonza inkosi, nezinduna zezinkulungwane zamakhulu, nezinduna zayonke imfuyo yenkosi namadodana ayo, nezinduna zendlunkulu namaqhawe na wonke amadoda anamandla eJerusalema. Verse 2. UDavide inkosi wayesema ngezinyawo wathi ngizweni bafowethu nabantu bakwethu, mina ke kwakusenhlizweni yami ukwakhela umphongolo wesivumelwano sikaJehova indlu yokuphumula neyesabelo sikaNkulunkulu wethu, ngangizilungiselele ukwakha. Verse 3. Kepha wayesethi uNkulunkulu kimi, awuyukwakhela igama lami indlu ngokuba uyindoda yempi uchithile igazi. Verse 4. Kodwa uJehova uNkulunkulu wa-Israyeli wangikhetha endlini yonke kababa ukuba ngibe yinkosi kwa-Israyeli kuze kube phakade, ngokuba ukhethile uJuda ukuba abe ngumbusi, nasendlini kaJuda indlu kababa, naphakathi kwamadodana kababa wangenamela mina ukuba angibeke inkosi kwa-Israyeli wonke. Verse 5. Nasemadodaneni ami onke, ngokuba uJehova ungiphe amadodana amaningi, ukhethe uSolomoni indodana yami ukuba ahlale esihlalweni sobukhosi sombuso kaJehova kwa-Israyeli. Verse 6. Wathi kimi, uSolomoni indodana yakho nguye oyakwakha indlu yami namagceke ami, ngokuba ngimkhethile ukuba abe indodana yami mina ngibe nguyise. Verse 7. Ngiyakuqinisa umbuso wakhe kuze kube phakade, uma eqinisela ukwenza iminyalo yami nezahlulelo zami njenganamuhla. Verse 8. Ngalokho emehlweni abo bonke abakwa-Israyeli ibandla likaJehova nasezidlebeni zikaNkulunkulu wethu, funani gcine yonke imiyalo kaJehova uNkulunkulu wenu ukuba nidle lelizwe elihle nilishiye libe yifa labantwana benu emva kwenu kuze kube phakade. Verse 9. Wena Solomoni ndodana yami, yazi uNkulunkulu kayihlo, umkhonze ngenhliziyo epheleleyo nangenhliziyo ethokozayo, ngokuba uJehova uhlola izinhliziyo zonke, uqonda zonke izizinto zemicabango. Uma umfuna uyakufunwa nguye, kepha uma umshiya uyakulahla kuze kube phakade. Verse 10. Pheka manje ngokuba uJehova ukukhethile kwakha indlu ibe yindlu engcwele, qina ukwenze. Verse 11. UDavide wamnika uSolomoni indodana yakhe isifanekiso sompheme nesezindlu zethempeli nesengcebo yalo nesamakamelo alo aphezulu nesamakamelo alo angaphakathi nesendlu yesihlalo sobumusa. Verse 12. Nesifanekiso sakho konke ayenakho emcabangweni yakhe ngamagceke yendlu kaJehova nangamakamelo nxa zonke nangengcebo yendlu kaNkulunkulu nangengcebo yezinto ezingcwele. Verse 13. Nangezigaba zabapristi nezamalevi nangawo wonke umsebenzi wenkonzo yendlu kaJehova nangazo zonke izitsha zenkonzo endlini kaJehova. Verse 14. Nangegolide, isisindo segolide lezinto zonke zezinkonzo ngezinkonzo, nangezinto zonke zesiliva, isisindo sazo zonke izinto zezinkonzo ngezinkonzo. Verse 15. Nangesisindo sezinti zezibani zegolide kanye nezibani zazo zegolide, nesisindo salona nalolo luthi lwesibani kanye nezibani zalo, nangesezinti zesiliva, isisindo sothi kanye nezibani zalo njengomsebenzi walolo naloluthi. Verse 16. Nangesisindo segolide lamatafula, izingwa zokubuka amatafula ngamatafula, nangesiliva lamatafula esiliva. Verse 17. Nangezingwegwe zenyama, nangezinkamba, nangezitsha zegolide elicongekileyo, nangezindebe zonke zegolide, isisindo saleso naleso sitsha. Verse 18. Nange-altar lempepho legolide elicongekileyo, isisindo salo nesifanekiso senqola namakherubi egolide ayelula amaphiko awo asibekela umphongo lwesivumelwano sikaJehova. Verse 19. Konke lokho washo uDavide ngikuqondisiwe ngokubhalwe ngesandla sikaJehova, yebo, wonke umsebenzi walesifanekiso. Verse 20. Wayesethi uDavide kuSolomoni indodana yakhe, qina ume isibindi ukwenze, ungesabi, ungabi nalivalo, Ngoba uJehova uNkulunkulu yebo uNkulunkulu wami nawe akayikukuyeka akayikushiya uze uphele wonke umsebenzi wenkonzo yendlu kaJehova. Verse 21. Nazi izigaba zabaphristi nezamaLevi nazo zonke izinkonzo zendlu kaNkulunkulu kuyakuba nawe emsebenzini wonke abantu bazinikela ngenhliziyo bayizingcweti ezinkonzweni zonke nezikhulu nabantu bonke bayakulalela konke okukhulumayo.